urukiko rwasomye umwanzuro ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu uregwa Ishimwe Dieudonné atari mu rukiko ahari umwunganira mu mategeko gusa. Ubushinjacyaha nabwo ntibwari buhari, gusa mu cyumba cy'urukiko hari abanyamakuru benshi. Umucamanza yagarutse ku mpamvu zatumye Ishimwe ajurira anasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze. Mu mpamvu z'ubujurire zatanzwe na Ishimwe n'umwunganizi we Maitre Nyembo Emeline, iya mbere ishingiye ku nyito urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahaye ijambo Happiness. Umunyamategeko Nyembo yagaragaje ko ijambo Happiness urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagenekereje mu Kinyarwanda ruyita ishimisha mubiri atari byo, kuko mu manza nshinjabyaha hatabamo kugenekereza. Mu manza nshinjabyaha itegeko rivuga ko ijambo ryitwa uko rigomba kwitwa, bityo Happiness ikaba itavuze ishimisha mubiri nk'uko uru rukiko rwabyise. Ishimwe Dieudonné yari yasobanuye kandi mu iburanisha ryabereye mu muhezo, ariko imyanzuro ikaba yasomewe mu ruhame ko ibyasabaga Nyampinga w'u Rwanda 2022 Miss Muhito mu butumwa bugufi yamwandikiye bidafite aho bihuriye no kuryamana nawe, ko ahubwo byari bishingiye ku kiganiro Muhito yahaye Radio Ijwi rya Amerika akimara gutorwa. Ikiganiro cyavugaga kuri gahunda ye azashyira mu bikorwa. Ishimwe yavugaga ko yafashije Muhito gutegura icyo kiganiro, akaba yaramwandikiraga amusaba kumusohokana kuko icyo kiganiro cyari cyatunganye kikagenda neza. Ishimwe yagaragaje ko mu butumwa bwakuwe kuri telefoni hari ibyagiye bihanagurikamo, kuko ngo basize ibyo bashakaga ariko birengagiza kugaragaza ubutumwa bwose. Mu isomwa ry'urubanza umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje koko ijambo Happiness ridasobanuye ishimisha mubiri, ko ariko nanone ukurikije ubutumwa bw'amajwi Ishimwe yohereje Miss Muhito Divine Nyampinga w'u Rwanda 2022 bugaragaza ko yamusabaga kuryamana nawe, urukiko rwemeza ko aho hari impamvu ikomeye ituma Ishimwe akekwaho iki cyaha cyo kwaka undi ishimisha mubiri. Gusa ku byavuzwe na Ishimwe Dieudonné ko hari ubutumwa bumwe bwagiye busibwa, umucamanza yavuze ko bizagaragazwa mu rubanza mu mizi. Ikibazo cya kabiri cyajuririwe na Ishimwe n'umwunganizi we n'uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanze kugira icyo ruvuga ku ngwate yatanzwe na Ishimwe Dieudonné. Umucamanza wo mu rukiko rukuru yagaragaje koko umucamanza wa mbere ntacyo yavuze kuri iyi ngwate, agaragaza ko nubwo ingwate ihari asanga Ishimwe aramutse afunguwe ashobora kubangamira iperereza, kuko ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yatoroka ubutabera. Ishimwe n'umwunganizi we bari bagaragaje ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwateshije agaciro impapuro zashyizweho umukono imbere ya noteri n'abamushinjura ko zateshejwe agaciro. Mu bujurire umwunganizi wa Ishimwe yagaragaje ko umukono wa noteri abari ndakumirwa. Umucamanza yagaragaje ko ntacyo yavuga kuri izi nyandiko ibyazo bizasuzumirwa mu rubanza mu mizi. Ujya umenya kugaragaza uko rubibona, urukiko rwanzuye ko Ishimwe akomeze gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Ni umwanzuro wababaje cyane cyane abavandimwe be bari mu rukiko, gusa bagaragaje ko nta kindi bakora atari ugutegereza urubanza mu mizi. Kugeza ubu dosiye ya Ishimwe ushinjwa guhohotera abakobwa bari bitabiriye Miss Rwanda yatumye Miss Iradukunda yahise afungwa akurikiranyweho inyandiko mpimbano, ariko we yamaze kurekurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.